And I boy, why? Baby, go down.
Hey. Jam night jam. Jam night jam.
Okay.
Jam night jam.
Okay.
Jam
night jam. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Muta jam night jam. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Muta jam night jam. Tupige kasherehe pande gane. Hapa kila mtu amebamba wake. Kwani rada gani na dai rada safe. Otero mambo mbaya mindio baba yake. Haya keti naye vile kamesimama. Macho macho usijitege kamba. Koni live once kama mbaya mbaya. Jipange we mwenye usifichie kwaya. Sikia wamejam squeezy nime change diet. Wamejam vile baby mbaya. Wamejam juu squeezy wakini call him. Jete wana mbari mbari gani. Simuta jam na ijam. Simuta jam na ijam. Simuta jam night jam. Muta jam night. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Simuta jam night jam. Muta jam night jam. Muna ruma eti wameshika nari. 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 Wameshika nari. Nari.
Nari. Eti wameshika nari. Niliweka nywele yangu dye wakajam. Nikasema Femi bado uno wakajam. Sai fan girl painting si wanakam. Nasikia umejam juu kalenda imejaa. Jaja bless me. Ameneka fiti mbele ya enemies. Chenu toto Femi bado plan literally. Drinks weekendi, mini daily. Jando cheki, misi spendi. Nasikia wamejam squeezy nime change diet. Wamejam vile baby ambaye. Wamejam juu squeezy wakini call him. Deja wana bari 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 muta jam na ijam. Muta jam na ijam. Muta jam na ijam.
Muta jam na ijam. Simuta jam na ijam. Simuta jam na ijam. Simuta jam na ijam. Muta jam na ijam. Atanda niya ba. Eti wameshika nare. 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 Wameshika nare.